Yeah. Nini Elsisa bado.
Sikiza nikueleze na pia nisikize kwa makini usisahau kutia akili ni jua yayo tia toka moyoni bro na sis wote tupendane ndipo Yesu naye hatupende
tamdai bwana Jehova neto anige ame tome leo tutende everyday tamdai bwana Jehova
Every day, every time go evolin, can I go? Where's call it evolin? Zote sikana kama hadendu nyikisha baza mie nitawapenda marafiki nilio wadara huu
chandai pano Jehova neto anigere ome chome neotu tene